50 languages.
79.
79.
Adjectives, 2.
Adjektiv, 2.
I am wearing a blue dress.
Jeg har en blå kjole på meg.
I am wearing a red dress.
Jeg har en rød kjole på meg.
I am wearing a green dress.
Jeg har en grønn kjole på meg.
I'm buying a black bag.
Jeg kjøper en svart veske.
I'm buying a brown bag.
Jeg kjøper en brun veske.
I'm buying a white bag.
Jeg kjøper en hvit veske.
I need a new car.
Jeg trenger en ny bil.
I need a fast car.
Jeg trenger en rask bil.
I need a comfortable car.
Jeg trenger en bekvem bil.
An old lady lives at the top.
Der oppe bor det en gammel dame.
A fat lady lives at the top.
Der oppe bor det en tjukk dame.
A curious lady lives below.
Der nede bor det en nysgjerrig dame.
Our guests were nice people.
Gjestene våre var hyggelige folk.
Our guests were polite people.
Gjestene våre var høflige folk.
Our guests were interesting people.
Gjestene våre var interessante folk.
I have lovely children.
Jeg har snille barn.
But the neighbors have naughty children.
Men naboene har frekke barn.
Are your children well behaved?
Barna dine lydige?